Cross Africa condition, yeah.
Baby, yeah.
Dark heat.
Minifika kwaka. Nani bidi niseme. Nipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location nisoke. Nije nikuwa, ne. Ikishindikana pasi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafurahi nikikuona mwanadada. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. No, nipa misi kina. I miss you, yeah. Naku misi vibaya day, yeah. I miss you, baby, yeah. Naku misi vibaya day, aya. Utani utani waka unamicheza unikosha. Fanya rudi upaka unanitesha, baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, you could miss it daily, yeah. Daily, daily, I'm so crazy, yeah. For your love I'm crazy, baby, na could miss it daily, yeah. Daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Naku misi vibaya.